Yo, ha, yo, mze. We, we, RG. Yo, skiza. Yo mze, banjuka banjuka na nishera lafu dark. Dondoka tina yanguka na yo wadi down. Unagodhanga mgoze ya nabaki water one. Wecheza na minoko pesa vile na fa. Vile na we, vile na fa. Vile na wewe, vile na fa. Vile na wewe, vile na fa. Vile na wewe, vile na fa. Ati banjuka banjuka na nishera lafu dark. Dondoka tina yanguka na yo wadi down. Unagodhanga mgoze ya nabaki water one. Wecheza na minoko pesa vile na fa. Vile na wewe, 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 vile na fa. Ongeza stingo mongo ukisonga na mtundo. Anguka nayo nika umepigwa nyundo. Stingo ever deadly feature white na to dindo. Skipping on the place when oliza where you belong. Girl turn around, shaky shaky what you got. Big bumper is a man I feel proud. Wine it up, don't stop. Haga waba waba pure dress. Akiseti tunepiko kameiva utapika. Kando na wakishwa zima sima ni bagiza. Kichapo anapata ni aradi ya mastima. Nagonga nimebonda adi mpua ana. Shoulder back ya mindiwa ya wazazi. Mbogi kwa uradi we kwa tongela simanzi. Na mamuzi mingi kwa ni mwanewe ni manzi. Back to the topic kora siko ni to dance. Banjuka banjuka na nishera lafu dark. Dondoka tina yanguka na yo wadi down. Unagodhanga mgoze ya nabaki water one. Wecheza na minoko pesa vile na fa. Vile na wewe, 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 vile na fa. Certain girl in my mind now how. Huka mkwangu bado mkulia kwao. Ana nipenda amengoja tuvao. Love letter ninaleta hadi kwa. Certain girl in my mind now how. Huka mkwangu bado mkulia kwao. Ana nipenda amengoja tuvao. Love letter ninaleta hadi. Ilianda from desk to bestie. Akikuja full kit twanda mechi. Upendanga mashot yeye ukwanga goli. Alikuwa kiti squeezy yeye ucheza daily. Yo, ganji ganjo pat for the perfect girl. Aki smile classy na ni mrembo pair pants. Mezi mechafuka pure wines ni maflash. VVIP tuko mbele fast class yo. Banjuka banjuka na nishera lafu dark. Dondoka tina yanguka na yo wadi down. Unagodhanga mgoze ya nabaki water one. Wecheza na minoko pesa vile na fa. Vile na wewe, 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 vile na fa.